Kwako na mie, niseme yetu isibunde changa. Amimi na wewe si wako tupiana, vijembe tushakuwa tuwasima. Akwanza jelewe, tazama nyuma na mbele, ila dafutari utapotea shirima. Mweza komi, mungwana, simshamba mafezi. Ni kawaida tu kukosana na sikuleta uchochezi. Oh, mweza komi mungwana, simshamba mafenzi. Ni kawaida tu kukosana na sikuleta uchochezi.
Mbona washa moto?
Chunga, chunga, usichoche maka.
Chunga,
salama mimi na wewe.
Chunga, chunga,
usifufwe bala.
Chunga,
washe moto.
Chunga, chunga, usichoche maka.
Chunga,
salama mimi na wewe.
Chunga, chunga,
usichoche bala.
Chunga, chunga.
Maji kono niwezi kweshika. Na ni mwanadamu si malaika. Nitunzie madhaifu yangu. Penzi lilinikaba kama tai, japo linyaidimi nawe till I die. Penzi ukalimwaga kama chai, na minazima data di wifi. Mweza komi mungwana, simshamba mapenzi. Ni kawaida tu kukosana na sikuleta uchochezi. Oh, mweza komi mungwana, simshamba mafenzi. Ni kawaida tu kukosana na sikuleta uchochezi.
Nuna washa moto.
Chunga, chunga, usichoche maka.
Chunga,
salama mimi na wewe.
Chunga, chunga,
usifufwe bala.
Chunga, chunga,
siwashe moto.
Chunga, chunga, usichoche maka.
Chunga,
salama mimi na wewe.
Chunga, chunga,
usichoche bala.
Chunga, chunga,
mbona washa moto.
Chunga, 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 salama mimi na wewe.
Chunga, 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 chunga,
siwashe moto.
Chunga, 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 salama mimi na wewe.
Chunga, chunga,
usichoche bala.
Chunga, chunga.
Chunga, chunga,
mafia gang 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 gang.
Chunga, chunga,
chunga.